The National Examination Board kino kyekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'okugezesa abayizi abali mu mwaka gwabwe ogwakamalirizo kitegeezezza nti kikyalina emirimu egy'okukola okusobola okumaliriza obulungi ennyo abayizi ab'omwaka guno eno ogwa 2025 abaakoze ebigezo byabwe. Jennifer Kalule yayogereza ekitongole kino agamba nti engeri ebigezo gye bitambuddemu kati bali mu kweteekerateekera kubanga babigolola.
Kyakeera nga ebigenda maaso era mu kuteekateeka okukolola ebya primary awamu n'ebya ssuniya ey'okuna ate n'abaana abasuniya omukaga banaamala nabotya kugendagendawamu tubeere nga tubagolo tugololera obulungi kwe kugo buli kyo tutandika obigolola by'omu january natandika ne primary ntugana ne second ssuniya fourth one ntugana ne kigere kuba ssuniya six mu january.
Omukyala ono akakasizza nti tebagenda kukandaalirira mu nteekateeka eyo ey'okugolola ebigezo by'omwaka guno.
Kati kuli mwaka gwa kulonda era tugenda kuba nga tugolola omulundi gumu January tujja kuba nga tumaze okugolola empapula zonna zonna okuteekateeka akuteeka ekisansa endowooza nga tumaliriza empapula ezinga bateekateeka okulaba nti tukola tukoleta assurance measures okulaba okulindirira zen zibe tuyinza okuba nga tatuwerizinga mota ekituza okulindirira nga za after kalulu or something like that naye nga zenna zigenze enteekateeka zigenda bulungi.
Abensimbyewo okuvuganya.